Ichi churu mbona ima baba kule sana. Nifoyo kupirizi shabo nzaba lekana. Beshi wakutira na isafe watana. Inokupoweka norimbina aliko kwimba. Isayenti bat na weki ture timba. Chiresha kama na maeta na nguba fimba. Bifu wala kuisa fenga wa ito ntumba. Mfako na iwe ni mfuwa fiefe kurapa. Bifu leta pa kurapa. Nkwisa wa umfile pa tizo wa estafropa. Nakosanga pa kirapa. Ndebo lianga mafura pa. Bachikwela bepala minapa bebe basarapa. Pushe kuma kwa nishaka spitzi mbutu kirapo. Na papapa vitu fianzibe na wantu kirapo. Ifo tufoma na pako fiko kuisa pa pitapo. Hawa kalimu ila tushamu fuile matu vikapo. Kompa munu manko tongorure. Ine walita wa marapa mbata njirire. Abero waisa tuwata abirire. Miti ya kasonga wa teteta uchire. Mungo mkamuka shariro karufya direction. Tabako tepura ni wakwe na obection. Kakule fine fwa ikana besa bepushe. Nalifina winjangu shara teti unse. We bantu wa muzambia muna tabuisha. Bantu wa mishari kisha wa mutangisha. Nangwanja tereo pofe tanzisha. Wimbali talante tepari winga mpuisha. I stick on my level ila intu na wapo. Ine nchiriko wabama lapana wapoa. Ebo na vana bwe bantu nchitabaru kwa inenga narisha ndeshwa bendo bochikari pa. Kuwa furobo ninga shimyanga na funya au pam. Poshe nimba ipusha iba kati au kam. Waista shupila no kubengili la bantu waleri latini watu wani. I don't take advice kule pamona guys. Sabantu kuku bomfe kwa vuro kuishwa kanshi. Teti mpone panshi narikwa testance. Saba uyo narisa na wapela distance. Kuwa kuwaneza tabesha no kweshako. Kuyaba nipulesha nangu wa kweshako. Kuleba shafu wangu tenja wa sensako. Fika nifieka fieke esu tupapela ko. Tuliba kusenda kuno nonchifio iwa. Apapena na uru wa mune wa fumamu wa. Gande fuwa kuimba fioru imboru mafemuri ye. Toza na ikata kori paka chirire. Shangala iseka seka winde tira kometi. Tema chiki finch tefirimo kamuti. Ino papa pato bande tira kamushi. Narishu po kwikisha chumuna kabu samushi. Kepu ili kishaba diava nkonkeresheno ye. Ndeshu pishwa kupisha futu kupisha. Nchiri ngeturu kusha muke mundeshi pikisha. Deba pili visha wanzo kuba pwilikisha. Abadu pata waka pata paka funda. Time naka salapuka nishficha narirunda. Inewa tizo esta ino ino minao. Nenda lenga opone sai sari lati wow. Wabati wabuture mitweba popa kapo. Kinbeo government uobuteko. Baraba nula bako nomu nangu papkan. Abaku wanuru brinya matari pan. Kira kenzo mula non big body wow. Zitaja machine up to 80 party guts. Mula nula bako foy kamali separati. Toro pika sona sparo. Papa chichi. Era mwema shaki higi wa mtakanye. Wata 4915 DOG. Intoto parapa Sky B. Niga mega gaftara. Hajiri ya wamwe. Biusi mane Trap wanuli. Ken lo sanji. Gache bana. Era wa step yua. Stone boy kumabwe. Lewi socha. Sleepa marwansha. Toshes wa yara in. Boss Freza. One mumba pachambi. Shimwe mile. Put your books up. Blank roof la wasale JR 50 Pabuzakile Korean Barusaka Shapta wa Kinjera po Chikinika Nigaru tok tok Kantiri mwe chubi Ponko maini Nika tupa Tupa stade chi Esu ye Don Gaddafi Pakaru no shi Makale wambu Havana UST Ine wotizo westi. Chief Chief Campaign, Babu Zakile, Papa Temwa, Aotavesha, yeah.